zacu masegonda make cyane ndabasigira abagenzi banje baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikro yari gyewe Edi Rwema mwari kumwe mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika aho muri hose mutwumva, haba kuri radio, kuri internet, kuri telefone zanyu zigendanwa. Ikaze mu kiganiro cyacu dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington gusa kubera virus ya corona. Studio ubu ngubu yageze iwanjye mu rugo. Mwese ndabasuhuje. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku bijyanye n'umubano, imigendanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ibihugu bituranyi, ibihugu bivuga hafi ururimi rumwe, ibihugu bifite hafi abaturage bafite umuco umwe, bakomoka hafi imiryango imwe. Ni ikibazo natumiyemo impuguke ebyiri mu bibazo bya politiki mpuzamahanga. Reka mpere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turi kumwe kuri telefone
na Dr.
Ndabasuhuje Professor Omar Karufani kandi ikaze mu kiganiro cyacu. Murakomeye. Reka nyaruke noneho mu Bufaransa twatumiye.
Ndagijimana Jean Marie Vianney, ambasaderi, nishimiye ko mwantumiye muri iki kiganiro kandi mboneyeho kuramutsa no gusuhuza umuvandimwe wanjye Professor Karufani.
Ndabasuhuje cyane ambasaderi Ndagijimana. Ikaze kandi mu kiganiro cyacu dusangira ijambo subwa mbere. Reka nabahereho ku bijyanye n'ikibazo cy'umubano w'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe, cyane nyuma yuko u Burundi bwabonye ubutegetsi bushya. President Evariste Ndayishimiye niwe uyobora u Burundi kuva tariki 18 y'ukwezi kwa gatandatu. Mwe uyu mubano w'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe mubona mute ambasaderi Ndagijimana?
Umubano w'u Rwanda n'u Burundi muri iki gihe mbona muri iki jambo Perezida Kagame yavuze ejo, mbona utameze neza, utameze neza na busa, ahubwo usa n'uwakendeye. Kubera ko iyo urebye amateka ya hafi ukareba ibyago Abarundi bagize bagapfusha perezida wabwo, kandi ni ikintu cyababaje Abarundi n'inshuti z'u Burundi. Ariko iyo urebye ukuntu u Rwanda rwabyifashe mutanga, hari ikintu kitabaye cyiza, kuko nka perezida w'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu by'ukuri ntabwo yabaye nk'ubigaragaramo. Yewe no gushimira perezida mushya watowe, yatumye premier ministre we ministre w'intebe y'u Rwanda, kandi ubundi mu mubano mu muco w'imibanire hagati y'ibihugu, ubundi perezida w'igihugu yabonje kuba nawe yaragiye ubutumwa yohereza by'umwihariko ku giti cye. N'igihe cyo gushyingura perezida Nkurunziza waherekejwe n'isi yose, niko nabivuga, u Rwanda rwabaye nk'uburamo, ntabwo rwagaragaye nk'igihugu cy'abavandimwe b'abaturanyi. Nge ku giti cyanjye nabonye atari ibintu bisanzwe. Ubwo rero bigaragaza ko uretse ko wenda haba icyizere kubera amagambo ejo perezida Kagame, ubundi umubano w'ibyo bihugu ntabwo umeze neza, kuva cyane cyane nko muri 2014 niho byose byatangiye. Twaza kubibara kwa nyuma, ariko nagira ngo mujye ibyavuye biheruka.
Ni intangiriro, birumvikana. Professor Karufani Omar mwebwe, iyo muntu umubano w'ibihugu byo muri iki gihe mubona mute?
Ubundi ngira ngo muri politiki mpuzamahanga ku bijyanye n'umubano hagati y'ibihugu byakagombye kuba buriya, u Rwanda iyo nka kuriya perezida Evariste yari amaze gutorwa, yari kuba byiza iyo u Rwanda nka perezida Kagame yohereza rwose telegrama ishinga akavuga ati mbifurije gutorwa, akohereza mbega ibarwa ivuga ko yishimiye gutorwa kwiwe. Ariko ngira ngo nk'uko ambasaderi Ndagijimana bivuze, habayemo ikibazo nkeka ko diplomasi y'u Rwanda yagiye iragenda biguru ntege, kandi hariya niho bari gutangira bagasa nk'aho bavuga batereka turebe ubwo habonetse perezida mushya turi ko twaza yatangira umubano tukawuvugura. Mu itangazo rero nge nabonye ari minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yohereje telegrama y'ishimwe nyine kuyipuriza gutorwa kwiza kwa perezida Evariste w'u Burundi. Ariko ngira ngo muri diplomasi buriya habonetsemo ikosa rikomeye cyane. Ikosa rikomeye ni iri, ni ukuvuga ngo buriya iyo perezida yatowe minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yari kubikora nk'uko yabikoze, ariko bikajyanisha n'uko n'ibiro bya perezida wa Repubulika y'u Rwanda Perezida Paul Kagame nawe yagombye kuba yarohereje telegrama y'ishimwe yipfuriza, ndetse kubera ko icyo gihe perezida Nkurunziza yari akiriho yari kohereza mugenzi we perezida Nkurunziza akavuga ati nyakubaha perezida Nkurunziza twishimiye rwose kuba mwagize amatora meza kandi urije ikaze umuperezida mushya. Urumva icyo kintu cyarabuze muri diplomasi. Diplomasi ni ikintu gikomeye cyane cyane hagati y'ibihugu nka biriya biba bituranye by'ivandimwe. Icyo rero njye nicyo mbona gisa nkaho kirimo akantu k'agatotsi, ariko wa mugani nk'uko Ndagije Imana abivuze ntarirarenga, kubera ko burya muri diplomasi ibintu byose birashoboka. Kandi muri politiki tujya tuvuga yuko uyu munsi umuntu wari umwanzi wawe ejo ashobora kuba umukunzi wa politiki, burya nta mwanzi wamo nta n'umukunzi wamo.
Professor Omari, tubifatiye aho ngaho tuvuge ko ibyo gushimira tuvuga ko igihe cyarenze ubu ngubu, ariko muri iryo jambo Perezida Kagame yumvikanishije ejo bundi, twavuga ko ari nk'ubugororangingo yakoze, hari icyo byahindura muri iyi minsi? Muri make cyane.
Birashoboka, nibyo nari ndimo mvuga ko muri politiki nta mwanzi uhoraho nta n'umukunzi uhoraho. Muri teka habaho ikintu cyitwa inyungu za politiki. U Rwanda rero nk'uko Perezida Kagame yabikoze mu rwego rw'umuntu yavuga rw'ubugororangingo, igihari ikigaragara ni uko u Rwanda rukeneye Burundi n'Uburundi bukeneye u Rwanda nk'ibihugu by'ubuturanyi by'ivandimwe. Numva rero yuko muri iyi minsi duhere kuri iryo jambo rya Perezida Kagame, biragaragara yuko we aravuga ati rwose turiteguye kuba twatangira kugirana umubano mwiza n'ubuyobozi bushya bw'i Burundi. Gusa njye mbona hakirimo ikibazo, yenda tuzi ubwo turaza kuhagera, ariko reka yenda mbe tundi aho ngaho uvuge ngo birashoboka ko umubano ushobora kuba mwiza.
Ye, birashoboka. Mbagarukeho Ambasaderi Ndagije Imana, mwebwe mwakomoje kuri iryo jambo mwararyumvise, gusa nanone nibutsa abatwumva ko iri jambo cyangwa amagambo twakomeje gukomoza mu kiganiro n'amagambo Perezida Paul Kagame yatangaje mu kiganiro cyamuhuje n'urubyiruko rusanzwe rukoresha cyane imbuga nkoranyambaga mu Rwanda ejo bundi kwa gatanu tariki ya 10 y'ukwezi kwa karindwi. Reka gato nongere mbumvishe bimwe mu byo yatangaje ku Burundi.
Hari amateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje, biratuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye, ariko icyangombwa ni ugushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka. Abayobozi bundi nicyo bashinzwe, politiki nziza n'ikivuga, ubundi bitubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bagahahirana, ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira. Nicyo tureba rero, nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi, ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politiki niba ariho baganisha. Twe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo, twumvikane nabo, duhahirane ibihugu nk'ibituranyi, tubane neza, kuko ariko bikwiriye kuba bimeze.
Iri jambo murirebye mubona aho bigeze ubu, Perezida Ndayishimiye cyangwa se Perezida Kagame ninde wafatiye mbere?
Yewe sina kubeshya ngo Perezida Kagame ashobora gufatiye mbere kuko birashoboka, ariko aho yabivugiye n'ukuntu yabivuze nkeka ko bizagora. Ahubwo yasaga n'ubwira Abarundi ati nimudusaba ko cyangwa nimwifuza ko twongera kugirana umubano mwiza ntabwo tubyanze. Aho ngaho rero niho umuntu yakoraga tete, iriya nama yayoboye niyo niho heza yabonye aho gutanga ubutumwa bwo kugeza ku gihugu cy'abavandimwe nk'u Burundi. Nkeka ko nk'uko Profeseri Alfana bivuze, nibyo koko bizagera aho bitunganye ibyo aribyo byose. Ntabwo u Rwanda n'u Burundi bishobora gukomeza gushyamirana nk'uko bimeze, kuko bimaze imyaka irenga itanu bishyamiranye. Ntabwo bizakomeza kujya biregana ngo hanahagiye kuba jenoside kandi ari ibintu bihimbwe. Ntabwo bazakomeza kujya bakambika ku mipaka bashaka kurasana cyangwa barasana, kuko ntabwo bazakomeza no gufasha abarwanya ibihugu byabo, cyane cyane ngo ndabivuga kuko hari byinshi bikunze kujya bivugwa bigomba kurangira ibihugu bikongera bitabana, bigomba kurangira rwose. Ariko rero uburyo bwiza bwaba wenda Perezida Kagame, kuko niwe ugaragaje ko abyifuza kandi niwe mukuru mu myaka yo kuyobora igihugu, buriya ashobora kwegera nk'umuntu w'inshuti akeka ko ari inshuti yabo y'u Rwanda n'u Burundi akamubwira ati ese nta kuntu waduhuza, cyaba ari igikorwa cyiza atagombye kugaragaza ko wenda ashaka ko ari bufashe iya mbere, kuko hari ubwo ubwirasi bwa bamwe bubabuza gufata iya mbere kandi ari umuco mwiza, akareba nk'undi muyobozi w'Umunyafurika wabahuza. wabahuza nkuko bisanzwe bigenda ubanye n'abahanga. Kera benshi biyambazaga Mandela, abandi bakiyambaza Nyerere, abandi bakiyambaza muri Afurika yo hirya biyambazaga Fred Boy. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe mu muco wa diplomasi. Njye nkeka ko rwose u Rwanda rwo rwari rukwiye gufata iya mbere ugusaba imbabazi ngo rurapfukama. Ariko iyo ubirebye neza ukuntu amateka yagiye agenda, usanga igihugu cyacu nacyo gifite uruhare rukomeye cyane mu byazanye umwuka mubi, cyane cyane nko muri 2015 yazwi ko FPR ingoma ya Kagame yari muri coup d'etat yari igiye gukorwa muri 2015 byaragaragaye.
Birashoboka, reka twizere ko ku mpande zombi cyangwa se ku ruhande rw'u Rwanda bishoboka ko hari diplomasi itagaragara hano hanze mu itangazamakuru ikabikorwa mu buryo bwa diplomasi, byumvikana ko idatangarizwa buri wese. Professeur Omar Karfani, mwe murebye tuvuge ibihugu byombi hanini cyane kuva muri iyo myaka Ambasaderi Ndagijimana agarutseho, ibihugu byombi byakomeje kwitana ba mwana, u Rwanda ruvuga ko u Burundi bwa bucumbikiye imitwe irwana ishobora kugaba ibitero mu Rwanda. Hari n'ibitero yagiye biba hariya muri za Nyungwe hafi y'umupaka n'u Rwanda n'u Burundi, u Rwanda rwavuga ko byavuye mu Burundi. U Burundi nabwo ukavuga ko u Rwanda rwacumbikiye abantu bashatse gukora coup d'etat mu Burundi, kandi rukaba rukomeje no gutoza urubyiruko hamwe na hamwe mu nkambi n'ahandi. Ibyo ni byagiye bivugwa n'inzego z'ubutegetsi z'u Burundi. Mwe mubona kuri iyi ngingo ni ipfundo rikomeye cyane, umuti waturuka kuri ruhande?
Sinzenda munyemere gato yagiye nabanza ntavuga ku bijyanye n'intekerezo zirimo ziyobora biriya bihugu byombi, kuko ndumva ari ikintu cy'ingenzi. Intekerezo nshaka kuvuga amashyirahamwe ya politiki ayobora biriya bihugu. Hari mu Rwanda hari RPF iyobora u Rwanda, mu Burundi hari CNDD nayo iyobora u Burundi. Iyo tuvuze intekerezo za politiki, akenshi tuba dushaka kuvuga ngo hari ibitekerezo bihari biri mu njyana abantu bifuza ko imitekerereze ya politiki nangwa se imiyoboro ya politiki igomba kujyana n'iyo njyana bumva bifuza. Buriya rero iyo urebye yenda usubiye gatoya ima mu mateka, buriya u Rwanda nk'igihugu u Rwanda ubu n'igihugu byahoze bikonejwe n'ababiri. Hari inyandiko genaguyeho nigejejweho n'aba babihaye Imana bera bo muri Kiliziya Gatolika, bagaragaza yuko mu gihe kimwe muri biriya bihugu u Rwanda n'u Burundi kimwe mu gihe kiba gitegekwa n'Abatutsi, ikindi kigomba gutegekwa n'Abahutu. Urugero rero rurimo rurigaragaza ubungubu ko mu Rwanda FPR n'Abatutsi nibo barimo kuyobora igihugu, mu Burundi CNDD n'Abahutu nibo barimo kuyobora igihugu. Izo nyandiko z'Ababiligi mperutse kumva banavuga yuko hari itsinda ryashyizweho mu Bubiligi ryo kugira ngo rizarebe uburyo Ububiligi bwakoronije biriya bihugu. Nkeka ko n'izo nyandiko bazazigwaho, bazazivugaho, n'inyandiko zihari zivuga yuko rero muri ibyo bihugu bibiri ibihari ngo bidashoboka yuko biriya bihugu bibiri bishobora gutekwa n'ubwoko bumwe. Bishaka kuvuga iki? Niba mu Rwanda hari RPF ikaba iyobowe n'Abatutsi, hazagira ubibeshya yuko mu Burundi hashobora kuboneka ishyaka rya politiki ry'Abatutsi naryo ryayobora u Burundi, mu gihe kimwe mu gihe mu Rwanda hari ishyaka rya politiki ry'Abatutsi ririmo kuyobora? Ibyo rwose nagira ngo ni inyandiko ntabwo ari ihame, ariko n'inyandiko zihari ni ibintu Ababiligi bumvikanyeho n'ibihugu bikomeye. Kuko muri iki kintu kiya kiba Bwana Etienne ni uko hariya muri Loni iyo u Rwanda rwagize ikibazo nangwa u Burundi bukagira ikibazo, nangwa se igihugu cyacyo cyose iyo cyagize ikibazo, buriya bahita biriya bihugu bikomeye bimwe bifata ijambo rikomeye birimo Leta Zunze za Amerika, Abongereza, Abafaransa, cyane cyane ibihugu bitatu yenda twongeyeho n'Ubushinwa n'Uburusiya, bahita babaza ngo ese kiriya gihugu ninde wagikoronije? Nimba u Rwanda bavuga ni Ababiligi, icyo gihe rero n'Ubwabiligi batagira ijambo rikomeye, ariko barabaza ngo kiriya gihugu twakora mwi? Aho rero niho mera nkavuga ngo biriya bihugu bishatse ubuyobozi buriho haba mu Burundi haba mu Rwanda bashatse bagenda bakeye, kubera ko nk'ibyo wavugaga byo kuba u Rwanda rufasha itsinda runaka ngo ibe ryagenda tuba n'ubutegetsi mu Burundi, hanyuma byumvikane yuko icyo gihe u Rwanda rwa muri politiki nangwa se mu bijyanye n'umutekano u Rwanda rwari rufite amahoro, nangwa se nk'uko bivugwa ko Abarundi nabo hari itsinda barimo gufasha riba ryatera u Rwanda noneho rikava n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bityo mu Rwanda akajyaho ubutegetsi bujyanye n'intekerezo za politiki u Burundi bufite ubungubu. Nagira ngo ababitekereza rwose icyo kintu bakihanganire base nk'abacisha makeya, icyo cyo kugeza ubu ntigishoboka.
Professeur Karfani, reka mba gatoya nihangane gatoya, turamuke ko tuvuge ko bishobora kubaca muri humye bikagaragara cyangwa se bikigaragaza ko ubwoko bumwe butegetse ibyo bihugu byombi. Ambasaderi Ndagijimana, icyahinduka ni iki?
Ndabona
abyumva kimwe na professor Kafani keretse tubaje tukavuga tuti twemeye ko tukira mu gikoroni ko abazungu aribo bagikoroni ibihugu byacu mu buryo buzwi ariko rero ntabwo ariko bimeze reka ko abazungu ntacyo batakoze muri iyi myaka ishize kugira ngo barebe ko ubutegetsi buri mu Burundi bwagwa barabigerageje rwose ni ibintu bizwi twarabikurikiraga ababirigi bari babirimo abafaransa babirimo abanyamerika n'abaki ni uko basanze mu Burundi bafite kima bashyize mu butegetsi bwabo kuko porofeseri Kalfani aravuga ati mu Burundi ingoma ni iy'abahutu perezida ni umuhutu koko ariko mu Burundi hari amasezerano bashyizeho umukono yarusha bavuga bati twebwe abahutu n'abatutsi ndetse n'abatwa nubwo batajya bajya mu ntambara zacu twemeye ko tugomba kugabana ubutegetsi tukabufatanya ntabwo baciye hirya ngo bavuge ngo ntamuko abaho mu Rwanda baravuze bati mu nzego z'igihugu abahutu bazajya bagira imyanya ingana gutya na gutya mu nzego z'ubutegetsi mu nzego za gisirikare mu nzego inzego zose igihugu cyubakiyeho bumvikana ukuntu bazajya bafatanya gutegeka igihugu cyabo kugira ngo birinde bya bindi byabaye nko mu Rwanda bamwe kubera ko aribo bari bafite ubutegetsi bonyine bubikiye abandi babica mu buryo bworoshye abandi nabo kubera ko bari bafite ubutaka bari barigaruriye bashaka kuvuga FPR ruguru mu gihugu nabo aribo bahiganje nabo bakica abantu ntagire n'ubuzima kugeza aho byaje kumenyekanira ari uko abahavuye abarokotse batanze ubuhamya mu Burundi rero njyewe sivuga ko Burundi buyobowe n'abahutu wenda perezida ni umuhutu koko hari n'abahutu benshi mu butegetsi ariko ugiye ukaganira n'abarundi b'abatutsi abadepite abasenateri abaminisitire abasirikari bakubwira bati twebwe turi muri guverinoma turi mu nzego z'igihugu ku buryo twumvikanyeho ntabwo nta muntu udukoreramo ngo aduhe imyanya ntabwo perezida Nkurunziza cyangwa perezida Evariste Ndayishimiye uwamusimbuye ntabwo bashobora kwicara ngo bavuge ngo tugiye gukoreramo abatutsi bahutwanya mu gikari no hari amategeko ateganya ukuntu bagomba kuba bari muri izo nzego ariko mu Rwanda ho koko umuntu yavuga ati ubutegetsi bufitwe na perezida Kagame n'agatsiko ke gato k'abatutsi koko bakoreramo abahutu n'abatutsi batarwanye intambara yabo
noneho reka
ntabwo bakurikije amasezerano yarusha rute ko narusha icyo kibazo cy'amoko profeseri Kalfani avuga cyo barakirinda baravuga ati ntabwo dushaka kuvuga ikibazo cy'amoko
ambasaderi Ndagijimana ihangane gato reka twerekure igihugu kwacyo turebe uko ibihugu byombi byashyikirana byabana kariya kantu gusa profesori Omar Kalfani agarutseho ndumva nta tubukagiyeho twatinda cyane mu kiganiro ariko burya hari nk'umukino w'igisoro burya nk'igisoro gikina ukagera muri nteba ukawasubyuma gatoya nibwira ko ari nk'ikoni nk'uko ambasaderi Ndagijimana yabivuze ko nubwo habaye igitsure n'igitutu cyo kugira ngo ubutegetsi buhinduke mu Burundi cyangwa imitekere ihinduke ariko ntabwo byashobotse nizera ko iriya nteba hari y'ubwoko butandukanye mu bihugu byombi ari ishobora kuba yarakoreshejwe mu buryo bwa diplomasi nanone birumvikana kugira ngo ibihugu byombi bibashe kubaho profesori Omar Kalfani bagarutseho turi cyane cyane ku kibazo cy'abatuye ibihugu byombi kuko urareba tuvuge nk'abaturage bahariya mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda nka za Bugarama iyo badashobora kwambuka ngo bajye hakurya muri Cibitoke mu ntara ya Cibitoke hariya muri za komine Rugombo cyangwa se hariya za Ruhorora cyangwa se za Rukana ukabona ko hariya muri za Bugesera mu karere ko Bugesera mu Rwanda badashobora kwambuka ngo bagere hakurya muri za Kirundo hariya muri za Marembo cyangwa za Kigina ukareba na hariya munsi ya za Butare hariya muri kariya karere ka Gisagara haba muri za Segiteri wavuga Mukindo Muganza Nyanza Kigembe batakwambuka ngo bagere hakurya cyangwa se ngo nabo hakurya muri za Kabarore Busiga Birambi bambuke baze mu Rwanda ngo bagendiranire cyangwa se basurane bashyingirane basangire iki kibazo ntigiteye agahinda
njye numva buriya ujya wumva abanyarwanda bavuga ko burya ngo umuntu ukomeye ni umuturanyi umuturanyi burya ni umuntu ukomeye cyane buriya akenshi ubona ibihugu nk'u Rwanda n'u Burundi turanye cyane cyane nk'utwo duce wari umuvuga two mu Burundi two mu Rwanda abantu bahahiranaga akambuka akajya kugura icyo kurya n'undi akambuka nawe akava i Burundi akajya i Rwanda akajya kugura icyo kurya ugasanga ndetse nk'uko abenshi banabivuga burya ngo turiya duce twegeranye baranakingirana cyane ku buryo usanga hari nk'u Burundi ufite urugo mu Rwanda umunyarwanda ufite urugo i Burundi aho ngaho ibyo ni ibintu bisanzwe ariko rero iyo wa mugani wawe urimo kubivuga iyo birimo kugenda bigurudege cyane cyane ko burya ngo umwe rutuki bukuru ibihugu byombi bitashyirana abaturanyi nabo gushyirana ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu rero umuntu yavuga ngo ibihugu byombi bifite umukuru ukomeye inshingano zo kugarura umubano wose mu rwego rwa diplomasi nk'uko wabivugaga mu kanya, ndetse n'ubu tuganira ibyo bya negotiations ariko biri bitagaragara ibitangazamakuru nabo se bitagaragara buri wese, n'ubu tuvugana bishobora kuba birimo gukorwa kuko burya ibihugu biba bibikeneye. Ibyo gufata iya mbere umuntu akabangubana ugafata iya mbere n'ubundi ugafata iya mbere, ibihugu byombi cyashobora gufata iya mbere cyose cyabikora kubera ko ni inyungu z'ibihugu byombi. Aho navuga ngo diplomasi kuba baganira ibyo byo ni ngombwa kuko biriya bihugu byanze bikunze bigomba kubana. Ariko rero akanagira ngo ngarukeho ambasaderi Ndagijimana yavuzeho
muri make
n'utundi biri kwingenzi muri iyo twebwe nk'abashakashatsi tuvuga ibintu biri fakte. Iyo mvuga ibintu biri fakte ni ukuvuga ngo ni ibintu byanditse kandi biba byarakora ubushakashatsi. Mu Burundi rwose nta mpaka abahutu barategeka, bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo abahutu ni batwite ijambo rya nyuma, cyane cyane ishyaka rya CNDD-FDD bafite ijambo rya nyuma. Ariko bitabuza nk'uko ambasaderi Ndagijimana yavugaga, bo bafite ako kantu ko kuvuga ngo barebye ku masezerano ya Arusha bayashyira mu bikorwa, ibyo ndabyemera. Ariko bitavuze ko ijambo rya nyuma, ijambo rikomeye rifitwe n'abahutu, binyuranye nk'uko bivugaga mu Rwanda. Mu Rwanda nibyo amasezerano ya Arusha byize kuyakuraho, kuyakuza ni twe ntukira mu gihe cya nyuma jenoside gato yakorewe Abatutsi. Ariko ubu bigaragara ko nk'uko bivugaga gutegeka nyine mu maboko ya Perezida Kagame n'itsinda ry'abantu bakeya, ibyo bavuga turabyumvikana. Gusa nagira ngo ngaruke kuri iki kintu kigaragaza ko mu Burundi abahutu bose bego muri ibyo twita muri literatire, mu nyandiko yari z'ubushakashatsi zakora ubushakashatsi zigaragaza yuko abahutu ari bo bategeka. Kandi nagira ngo mvuge nakajyanye n'iyi mitekerereze twa turimo tuvuga, imitekerereze cyane cyane ya diplomasi. Urabona buriya iyo turimo kuvuga ngo hari inyandiko zihari z'ibyo bihugu bikomeye, buriya nk'uko wabivugaga ndavuga Etienne uko wabivugaga mu kanya, ikintu kiba gikomeye cyane nubwo muri iriya kudeta yarase yo muri 2025 i Burundi byagaragaye ko u Rwanda bavuga ko rwari rurimo, ndetse n'ibyo bihugu bimwe na bimwe by'Uburayi nabyo byari bikigiye ko iyo kudeta yakabaye yarabaye, nibyo bakoresheje ingufu zishoboka ngo bavaneho buriya butegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Icyatumye bidashoboka rero nicyo cyicyo twebwe tubona muri izo nzira, kuko barebye bavuga ati nidushyiramo ingufu ubutegetsi mu Burundi bugahinduka. Hari ibibazo bikomeye ku buryo noneho abatekerezaga yuko bishobora no kuba byahindura ubutegetsi mu Burundi gusa
ndabashimiye cyane Profesori Omar Karufani. Ambasaderi Ndagijimana mbagarutseho gatoya, noneho turebe ku mpande zombi tugitaga twavuze ko hari uwafata iya mbere akagira icyo akora ku buryo bugaragara, birashobora kuba bikorwa muri diplomasi. Ariko si ubusanzwe ikibazo cy'ingutu nk'ubu tuvuga kihangayikisha ibihugu byombi, wagira uti kimwe mu bihugu cyagikora ibintu bikaba bigenda neza ni ikihe muri makeya cyane?
Ntawamenya ikirusha ibindi uburemere, ariko njyewe mvuga ko mu by'ukuri hari amagambo burya akomeretsa cyane. Hari amagambo akomeretsa cyane siyo afite uburemere kurusha ibikorwa bimwe na bimwe, ariko n'amagambo arakomeye. Hari amagambo menshi yagiye avugwa abantu bari bakwiye kuzicara bakavuga bati hariya wenda twarebye, ntabwo turi uko, ntabwo muri uko twabaga, perezida wanyu ntabwo yari moroni, ntabwo tuti twabafite cyangwa ibirego twabarinze yaribyo. Icyo kintu kigomba kuva mu nzira rwose abaperezida buryo bari hamwe bashobora no kubivuga batekarega bakavuga bati yari yandakaje. Ariko ibyo navuze amagambo nakoresheje cyane cyane ko hari perezida mushya, nubwo mu by'ukuri ubutegetsi bw'u Burundi nta kizahindukaho gikabije, n'abantu bafite umurongo kuba perezida Nkurunziza hari ntabwo ari kuvuga ko perezida Ndayishimiye azahindura ibyo yakoze byose. Ariko icyo nkeka gikomeye cyane nubwo kitavugwa, njyewe nemeza ko urwego rwo kwivanga mu mateka y'igihugu kindi, Abarundi ntabwo bivanga mu bibera mu Rwanda nk'uko u Rwanda rwivanga mu bibera mu Burundi. Ibyo byagaragaye kenshi mwibuke muri 2014 umwaka mbere y'uko habaye kudeta ikaburiramo, ukwezi kwa kane kwa 2014 niho abategetsi b'u Rwanda batangiye kuvuga ku mugaragaro ko perezida Nkurunziza n'ingoma ye bagiye gukorera Abatutsi jenoside. Ikirego nk'icyo burya mu bihugu nk'u Rwanda n'u Burundi ni ikirego gikomeye cyane, gifite uremere udashobora kushyirwa nta munzani wabishyiraho ngo nuturije hari n'ibintu bikomeye cyane ku munyarwanda no ku Burundi n'ibintu bikomeye. Icyo kintu u Rwanda rwawe rukwiye kuzageraho ruvuga ruti hariya twaribishye, wenda twabonye raporo zitari zo, bakavuga bati twemera ko mutegeka igihugu cyanyu, mufite legitimite yo kuyobora igihugu cyanyu. N'abarundi niba hari ukuntu bashobora kuba bivanga mu cy'u Rwanda, nabo bakabwira abandi bati ahubwo muzaze mwirebe, ntabwo dufasha abo mwita interahamwe zaba ziri mu Burundi. Ikindi ni uko nk'u Rwanda rubishoboye rukavana ingabo zarwo ziri iminembwe.
Reka tukagarukeho mu kanya ambasaderi Ndagijimana dusoza gato, nyihanganira gato ukagarukeho nta kibazo rwose. Kubera ko iminota irimo kurangira, Professor Omar Karufani, nagira ngo mbasabe dusoze dusoreze icyarimwe. Reka ngicyo ndeba cyane cyane mu bibazo nk'ibi, mu biganiro nk'ibi, ni ukureba ukagira uti abaturage bo bayoborwa batagira ijambo mu buryo bugaragara, inyungu zabo zibangamiwe, barahomba cyane kandi akaba nabo babigwamo bikabagiraho ingaruka zitagira ingano. Professor Omar Karufani, turebe nk'iminsi nk'ijana iri imbere kuva Perezida Ndayishimiye arahiye, tuzongera tubiganireho rwose. Icyo mwumva tuvuge ku mpande zombi cyakorwa, tukaba twavuga ati tugiye kongera kuganira turi byahindutse. Ikintu kimwe cyangwa bibiri gusa mwatubwira ni ibihe?
Njye ndumva burya muri diplomasi cya mbere gikorwa kigatuma n'ibindi byose bisa nk'aho bihari urugingira no gucisha make, nk'uko ambasaderi Ndagijimana arimo abivuga. Njye numva ku mpande zombi ku bijyanye na media, ibintu bijyanye n'itangazamakuru, muri itangazamakuru akenshi ngira ngo urabizi kandi n'ibinyamakuru birakiza kandi bikanaroga. Ni ukuvuga ngo buriya ibitangazamakuru byo mu Rwanda bicishije makeya bigatangira kuvuga neza ubutegetsi bw'Uburundi, kubivuga neza siko nshaka kubivuga, ndashaka kuvuga ngo bakavuga ibyo Abarundi bakora ariko ntibavuge ibyo Abarundi badakora, bakavuga ukuri. Aho ngaho numva ko muri diplomasi ibitangazamakuru byo mu Rwanda hari ukuntu byafasha bigatuma noneho Abarundi bavuga bati ba bantu bacu ni abavandimwe, ariko ni bururi nabo itangazamakuru byabo ku mpande zombi nabo bigatangira gusa nk'aho byandika bikavuga biki reka tuvuge ukuri ku Rwanda niturengere. Aho mbi rero icyo bashaka kuvuga itangazamakuru riramutse rikishije make, ariko nanone n'abayobozi b'u Rwanda guhera kuri perezida, abayobozi b'u Burundi guhera kuri perezida kumanuka, bose bakagenda bacisha make, bigaragaza yuko kandi ngira ngo wa mugani byaranatangiye. Aho ngaho twumva ko ari ikintu cy'ingenzi iyo perezida atangiye kuvuga ati ababagize gutya na gutya, usanga buriya ni ibigaragaza yuko kimwe twavuga ushobora kubimba ukomba ku rundi ruhande. Ibyo ni uko gucisha makeya inyandiko zihita hirya no hino, imbwirwaruhame z'abayobozi b'u Rwanda, abayobozi b'u Burundi baramutse bagiye bavuga bati bariya ni abavandimwe bacu, turagira ngo dukomeze rwose imikirano yacu, ariko tuna gucisha makeya icyo nashyira imbere
yewe. Ndabashimiye Professor Omar Karufani, nubwo amagambo ayo ntabwo yumvikanye neza ko nta kibazo ndumva menshi icyo yafite. Namwe ambasaderi Ndagijimana, namwe mu gusoza muri make cyane mwari mwabikomojeho mu kanya, ariko nagira ngo tugire tuti nko mu kwezi kwa cyenda hagati nongeye nkabatumira mwembi tuganira kuri iki kibazo cy'imibanire y'u Rwanda n'u Burundi, icyo mwumva cyaba cyakozwe kimwe cyangwa bibiri ni ikihe ku mpande zombi?
Urakoze cyane. Hari icyo Professor Karufani atanzeho urugero, ni ikintu gikomeye kuko kandi koko hari ibinyamakuru by'iwacu cyangwa byo mu Burundi bishobora kuba bishyiramo umunyu, ariko ngewe ku buryo icyo natekereza ngize ubushobozi bwo kugira abayobozi b'ibihugu byacu inama, nabasaba kureba umwe mu bayobozi bo mu karere k'iwacu kubahuza. Ngewe mvuga mu karere k'iwacu ndeba nka perezida wa Tanzania, kuko Tanzania ni igihugu cyakomeje kujya kigaragara ko gishaka amahoro mu karere k'iwacu, akaba yabahuza bakaganira nk'abavandimwe bakanabafasha kugera kuri ayo mahoro n'ubuvandimwe bukiyongera hagati y'u Rwanda n'u Burundi.
Ndabashimiye cyane Professor Omar Karufani, namwe nubwo mbagarutseho, mwe uwo mubona wahuza impande zombi ni nde?
Njye numva rwose nangiye igitekerezo cya ambasaderi Ndagijimana, kubera ko ubundi twakabaye tuvuga kimwe mu bihugu, ariko bihugu byinshi bisa nk'aho ubona bitameranye neza muri kariya karere, ariko umuntu avuze ngo perezida wa Tanzania yabikora kandi agakora umuhuza neza, ariko kandi burya n'ubuhuza burakenewe, kubera ko iyo urebye ugasanga ibihugu bishyamiranye kandi bifite abaturanyi, numva rwose umuntu yakigira ko igihugu cya Tanzania perezida wacyo yaba umuhuza kandi yaranabaye mu myaka yashize Tanzania igira akamaro muri kariya karere.
ndabashimiye cyane Professor Omar Karufani, ndabashimiye cyane Ambassador Jean-Marie Ndagijimana ku bisobanuro n'ubusesenguzi n'ubunararibonye muduhaye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe abatwumva ku mpande zombi z'u Rwanda n'u Burundi n'abari hanze mu bihugu by'amahanga, abari mu nkambi z'impunzi mukomoka mu bihugu byombi, namwe ndabashimiye. Mbatumira kandi namwe muzaduhe umusanzu wanyu ku bijyanye n'uko ibihugu byombi bivandimwe byakongera bikaganira bikabana. Kuri mikoro hano i Washington, ku